wetty.
Moto sound.
Well, it's the Ugandan property. Power UG. Aki.
Njagala kuwalira sewalira. Nekwata kubisubye no mpalula. Amanyi gumu kwano gantagaza. Ondi kumutima kweto nyigiriza.
Kwa waja confuse no katekamu. Ebintu vyo mukwano nebinyumamu. Kayimba kamu kwano jatu zinemu. Hawa fere balavu chivalumemu.
Nyambula.
Koleza tata kugereza kumotoka zirize bayogera kapyata. Yeah. Bamenye mutima siri badira. Tebandaga ko walai siri badira. Bali bashumanga bankaliza. Nanyiga nyo chovula bamba wala. Zip baby chensaba.
Kuba kabanga, jagala tukubwe wabiri kuno kubamba. Era kati kuno kulanga, wendi musanga na yewa kukuba miranga. Kwe waja confuse no katekamu. Ebintu vyo mukwano nebinyumamu. Kayimba kamukwano jatuzinemu. Hawa fere balavu chivalu.